Ɗoyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen e fulfulde, miɗen altinere nogay tati lewru juin hitande 2025. Sakrabdo gonɗom heɗade hejoji amen ɗi lelende manga muɗum bete hande fuu mi calminam sanne. Mi andina on wiide bak hitande 2024-2025 golleji muɗum fuɗɗi bete hande ko yettoto immotoɓe ujunaji temeɗiɗom kañum en woni bindiɓe hitande hikka. Fewde e majjum mi tewti andude hono yimɓel arandireɓe kañum en landinano ɗiɗo imuji kañ e yimɓel ɓe ñalom hande ɓe. Lamu hakkundejo oɗon général d'armée Assimi Goïta dawiyade leydi Russie timmoɗe yontere nde. Dawol makko ngol ka ana windi e le immadaraji fa sembina gollidal hakkunde leydi amendi kan e leydi Russie. Fa wawde jogona heɓande jogolal caɗele ɓiliɗe denagu le région Sikasso to kanakoɓe gomɓe tonɓe kañum en ka haaɗi yeeyugol essentiel bidongaji le on ɗo nokku dabere o kañum en oɗo dabere ka kutteji muɗum ana mate sanne ɗo yimɓeɓe sakiraɓe ɗum sembi kabaruji ɗum jogona on beete hande bisimila moɗon ɓe heɗade ɗum. Holliti on jom ɗo kabaruji ɗi fuɗɗata ɗo imuji bak hitande 2025 golleji muɗum fuɗɗi le lendi e mangal muɗum fuu. Ko yettoto immotoɓe ujunaji temeɗiɗom kañum en woni bindeɓe hitande hikka e peccale centreuji temeɗe joyyi capantati e tati mbera ana le leydi Mauritanie kañum ndu ana hen. Ɗe wi kanankoɓe kumaniɓe kabaruji ɓiliɗe jande le lendi e mangal muɗum fuu dabereji ɗi ka fihama yella ɗiɗo imuji kan heɓa waɗirde no woɗiri fa keɓen famtare keɗe. Oumar Waygalo e sitasiɗi ɓe.
Immotoɓe ko ɓuuri ujunaji capanɗe jeenayyi e joyyi fuu yo rewɓe noon, ko ɓuuri ujunaji temedere e nayyi yo worɓe noon. Bañagara le wuddi leydi ndi ko ɓuuri immotoɓe ujunaji ɗiɗom e capanɗe jeegom en jeɗɗom gon ton, temedde joyi e capanɗe jettom e jeenayomɓe fuu yo candidat libre en. Kanko laamiɗo académie nokku noddirteɗo Bañagara noddirteɗo Lamine Souma Woro o wi hejoji ɗi fuu jaltinama dow hen.
Magal paɗa ko heewi yarama en nokkuji yalla ɓena heeɓa immotoɓe bakkan en musila en fuu e damuɗum. Mbiɗa wawi haalde hannden wi jamare ko haltana ɗi golleji fuu fattade saaraɓe sukaɓe jamo en lekkolɓe ana wondi e wadde immadaraji yalla o bakke ana waɗire no wodiri tawa keɗala fo mataka e muɗum.
Kay e ɓuuri immotoɓe ujunaji joyyom ujunereɓe fuu yo gaɗoɓe arabe noon e pecca wattu joni le centre ngaji nogay. Mahamadou Keita kañum laami académie to kayto o wi sukaɓe kañum jangguinoɓe fuu kokkama dow en hakkillaji lobbi fati guykaji waɗa.
Mi waɗi immadaraji mawɗi jaati mi famtin jamaren ndu kutteji guykaji nannal muɗum dabiri lobbi fuu fiyama yalla o bakke ana heeɓa waɗirede no wodiri le académie laamu kay fuu e magal muɗum.
Micciteɗi wiide ngol ɗo immugol bak waɗa ɓamde nogay tati lewru juin yottat nogay e jeegom lewru juin hitande ujunaji ɗiɗi e nogay e joyyi.
Fewde ɗiɗo imuji mi tewti andude hono fo yimɓel arandireɓe kañumɓe jomɓe kañum en ka landintono fewde ɗiɗo imuji waytangoji kewɗi kañum ka matama hen. Yimɓel arandireɓe kañum en ka so tawi bawɗe mumen ko joguino fa landina ɗiɗo imuji kana fanɗi sanne ɓe ñaloma hande ɓe kañum en ka bemi ande kese ɗe ɓe noddirta intelligence artificielle kañum en nawtorto yalla ne heeɓa landinde ɗiɗo imuji fa keɓen famtare keɗe sita sidiɓe Oumar Waygalo.
Famon tan wiɓe yimɓe woɓe wadde imagol bak le hitane 1990 ɓe mi kawre mum le guenni bama ngo hollitiwi gol imagol bak yo sugola mawɗo noon.
Arande saɗa nde galleɗa hanno wadde examen a tawan jamane nde fan wattinima hakkille minen nden saɗa waɗa examen a tawa aɗa tinni sanne miɗen gaɗa fe koɓe noddata bak
blanc.
Gaɗɗo e tawede fuu sukaɓe immotoɓe bak hannden ko hee e mumen ɓene huuli yoga mabɓe jaati ana gollida e masiŋ aji beme ande kese ɗen e wiiti ko binniji mumen nannan muɗum.
Wode lañinade
examen am o miɗa waɗa exercice ŋaji miɗa newtiro koɓe noddirto intelligence artificielle ko dow wattu joni mi lanndiniki ɗum min eɓe jangguidanmi kañe jangguinoɓe kam.
Lewi saraɓe sukaɓe janggoɓen festa kulleji kewɗi hannden sukaɓe janggoɓe l'école ana naftiro ɗum ɗum e tawete ɓe wala ande ɗum yo hunde wotere ko sara goto holliti.
Sukaɓe hannden ɓe an jiɗi ko yaafi sanne fa keeɓa ngaalu yo sukaɓe jaroɓe doroguji kañe sécurité ji e ko nandi e muɗum tawede wiide ɓe jogui boɗɗe foof andal woni koɓe ngala ñalo.
O haqqille goto ɗum ko hollitato teguintaɓa kulleji hewɓe ɓeɗe tewtere immotoɓe tinna waɗa soɓe fa hannden.
Ɗiɗo kabaruji fuu wona heeɓe ɗo bemi ande ɗe ɗo hello amen Facebook nanu compte X. Kananke laamu hakkundejo o général d'armée Assimi Goïta ana le leydi Moscou ana le leydi Russie ila asawere ɓettide. Dawol ngaro ngol ɗo dawol ngaro ngo walde balɗe kewɗe ka darde muɗum ana mawni sanne banggal gollidal hakkunde leydi amendi kañ e leydi Russie kaltidal maɓɓe hakkunde ɓen ɗo yimɓe ɗiɗon ɓeɓe ka fuu sembe muɗum ana nawri dow hono fuu leydi wa leydi Russie wawi wadde yallana faabo leydi amendi fa keɓen famtare keɗe Oumar Waygalo.
Koni fanal ngol ɗo jahol faɓe ƴalonoɓe kan tekkinirde giɗirago hakkunde mali kañe e leydi Risi non laamu ko be leydi Mali ndi kollitiri wiide en bi asimi goita kanyi Vladimir Putin njidi be jewtidi do hen ko heewi nyaloma handen dubbe ngaran hawritinde kasen nyalabe leydi Mali kanyi hejabe leydi Risi futaati le odo botu le majjum be ngaran sininde kaytaaje kewdi ko nayri bangal denago ko nande mudun goddo jahol tekkina gidraago hakkunde Mali kanyi Risi no andabe kabar politique kollitiri wiide
fa wawde hunchande hoore caɗele ɓilliɗe e ndenagol e région sikasu to ka kanan koɓɓe kañum en ka ɓami dabere hadde yeeygol essence e le bidon ngaji le on ɗo nokku ana heɓa jonte ɗiɗi joom oɗo dabere mo ɓam joom o ka fana muɗum e le wi maɓɓe yo fa wawde daranade ndenago yimɓe mo hollitiri on joom ɗum ɗo fuɗɗata ɗo yimɓe gomɓe le ɗiɗo nokkule kañum en ka holliti wiide iɗum yettina ɗum en kutteji kewɗe fa keɓen famtare keɗe sita sidibi e Oumar Wagelo
le genni sigaso le lamorde tatbere le leni jamar holliti wi hadugo ciottugo essence le bidu ngaji nannan mudun kuteji mur ana satti sanede golleji mabbe
kubi jamana basikili
ko fesu tama ko be gadiri dun yalla jam e dedana hotel le nokkobe kani mi jaddi mi min yimbe le beedu min sotto essenceji be don kebe amen fu en jowi nyalom hande dun nawi sanne miden jogi groupe electrogène fifa min kebe essence dun wana ko yafi hebude courant du watto joni wana ko yafi fi
amma go nyalani ru
o kabar goto dun hollita le genni kajolo e lamorde mudun sabe laf essence jamar ko hew hollite hanne ya fito mi en darkin jati
be ani amu be wula konno la na fodo ko ni
essence mi yama fifa mi keba litre goto essence sina mi jaha nokku le goddo kasam wona ko yafi on futi balde tati hande gaz wala en nokku fifa namriji amen mi se wona ko yafi nyalo mo hande o fifa keba naba nyawdo ma do docteur wona ko yafi sabidi
asusoro essence ti
le wuddu leedin le genni badjangara lafi essence du matamali ni genni le ne yonterne miccitunde tan wi heejabe lamon bami di dabriji le lamordan yalla jien e deejje ana heewtele den nukuje
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e leede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
nyalawma hande o min kanna om hala shaft GPT ngal ɗo kakal kaki gollirgal ngal bemal andal kesal nyalawma hande o yeppi e juuɗe yimɓe koɓe noddirta intelligence artificielle ka darde muɗum ana mawni sanne kulleji kewɗi ɗo ana heeɓe hen fa keɓen famtare anni ko fatmata kojo heɓani en dow majjum ɗo fay tan o sita sidi ɓe
chat GPT yo kulleji tan beme ande kese ko wawinde kulleji e ko noddirte open ai ɗum wawinde binni heewdi fartade kasin waɗa photoji e nannal muɗum ɗi golleji fof ana wawa waɗirede téléphone android ma so ana jogui ordinateur lamde fof ko welma ana wawa wadde du hen no hokketen jaabi muɗum do golleji fof ko mbilla wadde lamde du muɗum caggal muɗum ndu yimɓe hewɓe du ana waɗa gajate dow gol ɗarti beme ande kese chat GPT homo fof ana wawi gollidude e muɗum saabi ɗum mere mere no ga hello gongo antoun sa gabbide go hello wiɗa wona kulleji yogaji a yoɓan kalsi saabi ɗum yide caggan ittalla yimɓe ko heewi hannden hono misali sukaɓe jango cullekol dow dowoji fartata kadi yimɓeji waɗoɓe lugangoji nannan muɗum ana gollida e ɗi mansiŋaji beme ande kese ga antoun fa hannden feso tawi ɗi mansiŋaji ana wawa wadde kulleji kewɗi won kulleji ko ɗum wawa wadde saabu samoji kulleji kewɗi ana winne to ɗi mansiŋaji a tawan ɗo winnanaki no woɗiri caggal muɗum ɗo ɗum nato saabe yimɓe hewɓe heeɓa wamene tewde ande no moyiri fartata kasin hewne jamare hono kabaruji peneji nannan muɗum ɗe beme ande kese ko noddirte intelligence artificielle sel ana wawa wadde lugangoji fof ko jamare miili ga ɗum wawa natade saabe hewde tommonte andan ko hasiguiɗe muɗum watto haqqille hono no gollirte e ɗi mansiŋaji beme ande kese
keɗa sita sidiɓe faham fa o hantala em kabaruji ɗi haalaji muɗum mema yontere ɓettide
kabari meɗen yontere ƴaɓɓine ana jantaɗo ñolman heeƴinaɗo yimɓeji eggu weppi nokkuji mumen ko waɗalde nooga lewru juin le on ñolman hollitama ko yaata yimɓeji ujunaji temeɗe ɗiɗi e ujunaji nooga e tadon eggu weppi gelle mumen wonko heeɓa winnade leydi mallin ko yaata yimɓe ujunaji capanɗe jettoon ujunaji joyon ana heddi fa hannde inde mumen winnaka ɗum ko holliti hoore humniɓe ɗi golleji leydi mali ɓe holliti fa hannden dabri ana han feede yalla ɓe yimɓe ana heɓana hennirte kabari meɗen yontere kasi ana janta nde tongande waɗane to cour supréme sappo jeɗɗi lewru juin ko tewtirta baale parti politique wara hollita joyde fof ko gouvernement leydi mali ni hokki ɓe le duuɓi nooga joi ƴaɓɓiɗin le wi hooreɓe ɗe baale parti politique ɓe holliti wiɗe baale politique pusama timmi ana tiɗiɗo ɗittalki kawrintine en timmina kabaruji mbaɗe yontere ƴaɓɓine ko jantaɗo darnugol balleku leyɗo nations unis paabarade jamaren leydi mbaɗe an hasiginno e million ngaji temeɗe jeɗɗi e million ji capanɗe jeɗɗi e goho dollar heeɓa paabare jamare ko yaata million ji nayyi e seeɗan galle o moussaka million ji capanɗe jeegon e joyi tan wonko hewta leynu lewru juin
sakiraaɓe on paami ɗon kaddete kabaruji amen ɗi beete hannde hono no anndirɗon ni ono mbaawi hollitidde en ko woni himmeji moɗon banngal no golleji amen ɗi yartadi no oɗo numéro o gaɗan capan jeɗɗi e jeegom capan jeenayi e jetti capan joyi e jeegom capan joyi e jeegom no nodduɗo on ɗo numéro kawmi gaɗan ko woni e baawɗe amen fof yellami keɓa huncande hoore caɗele moɗon oɗo journal ke magasine ngala jokkitade jon oɗo fof no mbaawi hettade ɗum jo gollirgal amen ngal noddirta kono fof no gaɗan 37 321 mere mere no nga fanɗi ka fof kina tawrɗon pour noga crédit ele téléphone moɗon fay so fewi mboɗo taccitake ittede hono andirɗon fanndiya e fewi nokkuɗo e seeɗa yewtere amen nde wona jokkitade. Wassalamu. Yewtere amen yowina e dow hawalu ñalawma hannde o ana haala haala kawrtal noga en jeegowo bo jonte ɗiɗi keɗnaɗe hawalu ɗi golleji muɗum fuɗɗi sappo e ɗiɗi lewru juin hitan 2025 premier ministre leydi amen ndi ɗon général de division Abdoulaye Maiga kañum wonno ardinoɗo ɗiɗo golleji Sisil moɓe cuɓi hitande hikka o ɗiɗo golleji ni woni tewtude timminde manaji ɗi hitande manaji ɗi haalama sanne hitande hikka manaji ɗi kañum kan hollitama wiide kutteje muɗum ana mawni sanne dow hawal fayatoɗo cellal nam hollitiri wiide Khadim en ɓe ngal ɗo kawrtal waɗile wakkati mo sariyawol ɓamagol fa haɗa nawtoragol manaji ɗi waytetako ka ana golligol muɗum ana wondi tan no koyɗe sanne le leydi amen ndi ha yimɓelɓe golleji mumen yimɓelɓe ɗum golleji muɗum wodani kañum en ka waltin hakkillaji jamande wiide dabereji kañum kano wondi ittede ley hen jaati yalla eɗum heɓene caɗelɗe ana heɓene jogolal fa keɓen famtare anni ko kalifa goyta kañ keƴaɓe amen gomɓe le crédit uji ɗi heɓani en dow majjum do fetan Oumar Wagalo e Sita Sidibe e ñalle jaam
woni fana muɗu faɓe ƴewto yalla hono ɓe kani hokkirde jamarde hakkillaji lobbino hani wayltirde hakkillaji muɗen ko nayri banggal no wattu wondi e waylitirade joyi lewru juin woni ñalawma keƴanaɗo haɓude e kewal tule jarendi caggal ko ɗum waɗa cile kurɗe wattu joni won ko yehili hen yesso noon kanko noddirte Modi Bo Watara goto laamiɗo kabaruji ɗiɓe noddirta AEDD hollitiri wiide
en terme d'avancé
te golleji huncini hoore jaati sabme mati ɗo ko yaata duuɓi sappo hannden guiddi ko ɗi golleji oñono ko noddirte 15 de l'environnement fuɗɗa mais paami jaati mbaale ko hew muɗum wadde immandiraji hen caggal muɗum entreprise ngaji kewɗi ɗum ɗi golleji mum naari banggal suɓude ñamarɗe e manaje nandan muɗum ndu watti koɗe men ɗi golleji ɓe holliti kulleji kewɗi ɗiɓe waɗi ɗi oñol man
des expositions
manaji ɗiɗo jarɗa fo a yiyan le leydi meɗen ndi tawe ɗiɗo manaji ne moƴƴana ha waluji fewi keɗɗen ko ɓeɗo yimɓele wonɓe bomo ko kañum fa jottiɗa dire kay kulikoura e sanko cifi dow hen
mi waran jokkina fa hannden wadde ɗi golleji ɗum wawa yiide caggal moussakaji ɗum nato saabe jaatumi welta kulleji kewɗi mingi en miilo ɗan ɗum wona nafa fe batte ɗum torra tan ɗum waddata e meɗen saabu leydi men ne wala boɓɗe sanne ɗi golleji wawa waɗe caggal kalisi gouvernement leydi Mali fawata ko amen ga sa ƴeewi ɗi manaji tippiteɗe nandal muɗum ana tunnan nokkuyiɗe yaade maire ngaji ɗi ana hani wadde ɗi golleji
kanko Issa Tunkara ndemowo nokku noddirta ɗo yoroso o wiyoma andini jaati kutteji ko tongui dow ɗiɗo manaji hoɗo fo mo hani wadde ñalawma hannden o keɗɗen komo sifi dow hen
soni manaji tippamal e guese ana nato saabe hadde awdiji ɗi immade wonato saabe kasin awdiɗi heɓata jenna muyirino ɗum saabi watte fof so mbiɗa watta engrais nandan wonle guese ɗan min cuɓan manaji fof ko wonle guese ɗen min suma ɗum to
fonoaklloyrede ka bon
tam yimɓele ɓe ana andi kutteji ko yowi dow ɗiɗo manaji mballinkoɓe kolliti wiide an landini no kani fewtirde e ɗeɗo caɗele ɓe gaɗi noddago fewde laamu o
ɗi manaji ana wara dabaji amen ɗuna nato saabe ɗum fuddude fosseji fof to jenna han ƴaɓɓirade ɗuna mbaɗa ɗum liɗɗe nandan wonle jenjiɗi en wona dabiri fof hannen so wala fewtirde ɗi golleji saabi ɗi manaji tippiteɗi wona wadda torra mawɗo fewde cellanji meɗen minge hannden mi yiɗa jaati gollirde ɗi manaji soni laamu ana wawi fiide dabireji faabre en kulleji ko naftirtoɗi yalla sele ɗi manaji ana moƴƴi
sanne
fedde humminide kabaru yirwere duumini le leydi meɗen ndi holliti wiide an yowi guikke muɗum dow ɗiɗo batuji Modi Bo Watara goto e laamir ɗiɗo golleji
leydi mallin ɓamino séria goto hadde cottugon ɗi manaji ka naddude ɗi le leydi mallin sa ana nato saabe bonna hawluji meɗen batuji mawɗi mi waran waɗa ñalaɗe warande fana muɗum yo tewde tan honɗi torraji haɓirte le ɗi batuji baale société civil fattade janggoɓe cullikol dowdowji e baale faaba muña en fo waran hokka hen kabaruji selludi e fiyan dabiriji ɗum honono gouvernement fabirto jamare yalla tippekon ɗi mana tatte fo ana heɓnire
jogala
so jamare nde andi no hani newtirade manaji ɗi le leydi meɗi nde ne wawi lattata sababu so golleji keeɓe noon kanko noddirte Ahmed Sekou Diallo goto e andanɗo kabaru hawaluji o hollitiri wiide
soni laamu ɓami saria ɓene hani tinnade ɓe batta ɗi sariyaji ɓe famna jamarude muɗum ndu sanne pati yimɓe tippa manaji nokku fo heɓata kasin saabu so ɗi kulleji tippama nokkuji fof ɗum waddan tiɗallaji miɗe miila ɗi manaji ana wawi cuɓede moƴƴintinen kasin fanato saabe jamare naftoro e muɗum
la population
ko buri milioji temet nay tonuji manaji dum mudinta hitane fulli adnara allandu non fedde oni de hollitir wite oni hollitir sa fecci dido manaji du a tawande woter tan jamarde nawtirto don gartin haddu bete hande do kabaruji meden ko yewi do hawaluji enji jeddire warware wassalamu alaykum.